you can call me Kabe. Mega plus rhythms, octon the beat. Tegelizo li wange, wemelezo mtima gwange. Akwenda na unge mbagambe, nire iwe wenka morungi. Agunya kuroze lebuni, inkarorensi. That's why I'm keeping up to you. Okora bingonza, bingonza. Bawana Captain America money. Kamu mani no singa na wajapan me. Weswe na yamani kasunami. Onye na mawingi boy you got me. Mkweta black man wonder man. Atoli Captain Uganda. You are the king of Wakanda. Mkweta Captain Uganda. Ogaba na Botswana. Captain America money. Tumu mani na singa na wa Japani. Pusho ina yamani kasunami. Onyi na mwingi boy you got me. Mkweta black man wonder man. Atoli Captain Uganda. You are the king of Wakanda. Mkweta Captain Uganda. Ogaba la Botswana. You can call me Kabe.
Kabe.
Omo ano na tayde habi.
Habi.
Mega plus on the beat.